kodwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless I can do this no more Angisakwazi ukupretenda no more Ngoba mangicabanga inhliziyo yami ithi coso lolo Tell me now etali Ngikukhohlwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless I can't do this no more. I'm sorry to pretend that no more. Cover my cover. It is your yummy. It's your solo. Memo, memo, memories. Memo, memo, memories. Memo, memo.
Emngani ngiyazi imisikhathi zamzuwana Sisakhule makhaya makushone langa siyokanga Yeah abantu bayashintsha phela nami sengakanwa Ano babuze makhaya bengilishaya ikanda Sasinokuyisa for amabhodlela sikhale Kutingwa 12 ebusuku shaya imoto siyendawe
Siyendawe
Kumbula le ntombi yakhe yayidansa ibhale
Ibhale
Sithi mese icheck udlala ingoma zika Ashanti
Ashanti
Memo, memo, memories Memo, memo, memories Memo, memo Memories
Kule mnyaka eshule Kina ma memories inaa